habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen jimcaha bisha noofembarna ay tahay 8 sanadka 2024, halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyoganu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. wararka caawana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha maraykanka jo biden oo ballan qaaday inuu si ammaana xilka ugu wareejin doono maamulka soo socda ee donald trump. madaxweynaha ruushka vladimir putinna waxa uu u hambalyeeyey donald trump oo uu uga hambalyeeyey doorashada uu ku guuleystay. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u hambalyeeyey donald trump guushii uu ka gaaray doorashadii madaxweyne ee dalkaasi laga qabtay. khudbo uu ka jeediyey aqalka cad ayuu mer biden waxa uu ugu baaqay dadka maraykanka inay aqbalaan natiijada uu donald trump uga guuleystay madaxweyne ku-xigeenada dalka kamala harris. madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in isaga iyo kooxdiisu ay kala shaqayn doonaan maamulka trump ee soo socda sidii loo xaqiijin lahaa xil wareejin nabad ah.
We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win.
Waanu aqbalaynaa, ayuu yiri, doorashada uu dalku sameeyey. sidaan marar badan hore u sheegayna, ma jeclaan kartid dalkaaga marka aad guulaysatid oo keliya, ma jeclaan kartid dadka deriskaaga marka aad isku aragti tihiin, laakiin ciddaa doontaba u codeeye ma aha inaynu isu aragno dad cadow isku ah, waa inaanu isu aragno muwaadiniin Maraykana. xaraarada waa in hoos loo dhigaa, ayuu yiri madaxweynuhu. madaxweynaha la doortay ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa isaguna bilaabay nidaamkii uu ku soo xulan lahaa golihiisa wasiirada iyo saraakiisha kale ee maamulkaasi ka shaqayn doonta toddobaadyada soo socda kadib guushii uu ka gaaray doorashada. waxaa soo baxaya warar laysla dhexmarayo oo sheegaya in golaha wasiirada Trump ay ku jiri doonaan Robert Kennedy Jr. iyo Elon Musk oo ah nin ganacsada oo bilyoneera. dhanka kalena madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isaguna ugu hambalyeeyey Donald Trump guushii doorashada. tan ayaa ah markii ugu horreysay oo Putin uu si publiga uga hadlo doorashada dalka Maraykanka. mer Putin ayaa sidoo kale ku ammaanay madaxweynaha la doortay ee dalka Maraykanka geesinimadii uu muujiyey markii laysku dayey in la dilo ama la khaarijiyo bishii Juulaay ee lasoo dhaafay. madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay in mer Trump uu yahay nin geesiya oo sidii uu u dhaqmay markii laysku dayey in la dilay aysan ahayn wax isagu uusan iloobayn oo maskaxdiisa ku jiri doonta waqti dheer. mer Putin ayaa sidoo kale sheegay in doonitaanka ama rabitaanka mer Trump uu ku doonayo inuu xiriirka Ruushka iyo Maraykanka dib u soo celiyo iyo siduu uga caawin lahaa in lasoo afjaro dagaalka Ukraine ay tahay arrin kale oo mudan in la tilmaamo ama diiradda lagu hayo. Israa'iilna waxa ay sheegtay in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ay wada hadal diiran khadka telefoonka ku yeesheen kadib markii mer Trump uu ku guuleystay doorashada madaxweynenimo. afhayeenu hadlay dowladda Israa'iil David Menser ayaa sheegay in labada hogaamiye ay isku afgarteen inay ka wada shaqeeyaan amniga Israa'iil iyo khatarta ka soo aadan dalka Iiraan. mer Mercer ayaa sheegay in Israa'iil ay aad u sugeyso siday maamulka Trump kala shaqayn lahayd raadinta nabad gobolka ka dhalata waa bariga dhexe, balse waxa uu sheegay in dagaalka ay sii wadi doonaan ilaa Israa'iil ay ka gaarayso yoolalkeeda. ciidanka Lubnaan ayaa sheegay in diyaaradaha aan cidna wadin ee droneka la yiraahdo ee Israa'iil oo ay beegsadeen gaari ku sugnaa bar ciidamadu ay joogeen oo ku taala magaalada koonfurta ee Sidon la yiraahdo, halkaasna droonkaasu ay 3 qof ku dileen, 7 kalena ay ku dhaawaceen oo ay ku jiraan ciidanka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. dadka dhaawacmay ayaa waxaa ka mid ahaa 3 askar oo Lubnaan u dhalatay iyo 4 ka mid ah ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobay oo u dhashay dalka Maleeshiya. wakaaladda wararka Lubnaan ayaa sidoo kale soo sheegtay in 1 qof oo dhaawacmay la geeyay isbitaalka, halka ciidanka nabad ilaalinta iyagana isla goobta looga daaweeyay dhaawacyo yaryar oo soo gaaray. maalintii khamiista ahaydna diyaaradahaas aan cidna wadin ayaa qof haweena waxa ay ku dishay dibadda magaalada Beirut. Dowladda isbahaysiga ee dalka Jarmalka ayaa burburtay kadib markii Chancellor Olaf Scholz uu shaqada ka eriyay wasiirkiisii maaliyadda, isagoo sidoo kale ballan qaaday in dowladdiisa loo qaadi doono codka kalsoonida bilowga sannadka soo socda. Chancellorka ayaa sheegay inuusan wax kalsoonida ku qabin wasiirkiisa maaliyadda Christian Lindner. Xiisadda labada nin ayaa ka bilaabatay kadib markii muran uu ka dhashay miisaaniyadda 2025 iyadoo dalka Jarmalku uu wajahayo sanadkii labaad oo uusan dhaqaaluhu waxba kobcin ama kordhin. Saraakiisha Mexicana waxa ay sheegeen in meydka 11 qof laga helay gaari gudihiis koonfurta dalkaasi. Meydadkaas ayaa waxaa ka mid ahaa baa la yiri 2 caruura, waxaana laga helay magaalada Chilpancingo la yiraahdo. Booliska ayaa loogu yeeray goob kadib markii lagu arkay gaari nooca 4-wheel drive ka la yiraahdo oo laga cararay ama cidna aysan wadan. Haybta dadkaasi meydadka ee gaariga laga helay ayaan la aqoon. Booliskuna waxa uu la dhaqmayaa inay yihiin dad la laayay. Duqi magaaladaasi Chilpancingo ayaa la dilay oo qoorta laga jaray bilo uun kadib markii uu xilkaasi la wareegay. Dowladda Western Australia ee dalkan Australia ayaa ku dhawaaqday nidaam dadka qoryaha ama hubka looga soo iibsanayo. Kahor inta uusan dhaqan gelin sharciga hubka ee cusub ee dowlad goboleedkaas uu soo saaray, dadka ka ganacsada hubka oo haysta laysanada gobolka oo qoryahooda ku wareejiya booliska WA ayaa waxaa la siin doonaa $1,000 oo kaasha, iyadoo hadba ku xiran xaaladda hubkaasi uu yahay ama qorigaasi sida uu yahay. Nidaamkan ayaa socon doona ilaa bilowga sanadka soo socda, kaasoo xakameynaya tirada hubka loo ogol yahay inuu qofku yeesho ama haysto. Saadaasha hawada berito sabti ee magaalada Beth waa qayb ahaan daruur, Adelaide waa daruur iyo 23 degree, Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 21, Sydney waa roobab iyo 23, Brisbane waa qayb ahaan daruur iyo 32 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 67 senti oo dollarka Ameerikanka ah.